the addiction. Mi amor, te amo, te quiero, te quiero. Ya le digo, muy amor, cuyazo a penzi cuapero. Mueza conmigo, lo chequele. Cuando le inauguría, cuando puede. Se me opera, yo, puta con la chequele. Que llama curo magia, aunque yo me temele. Okoro waito, you dey give me banana. Your love is banana. Nacheza kwaito, okoro waito. My baby, twacheze shana. Tuna shikana, shikana. Tuna cheze shana. Che, 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 rumba. Che, zina toka che, che. Tukigusana, gusana.
Unapenda ka chocolate, ma vanilla nila. Tam tam sweetie, nikichenga karo chamila. Penzi kwenye sauti watupai, kubali pambe moto kama mafuta kwa karai. Okay, na uliva katoto ito to, leo mpaka koko iko ko, kito ni kulamba mwiko ko, sakafadi kwa taniko ko, ko ni koko. Mama taniwa
nikumeshe,
ya leo kiboko
nikumeshe,
imezidi utamu
nikumeshe, che, che.
Asa kukwacha we, nende kwa mwengine. Teuri sina, chisi tuwa chese shana.
Tunashikana, shikana, tunacheze shana.
Kabando ingia Insta ama Snapchat utaona. Mamiji weka vimoji vifilter, visura vyao vimenona. Unapojisha beduana za makeup, wezi pita bila kudabo tap. Mima uwa uwa wanavyoji snap, wanatukomesha status WhatsApp. We masepetu sex, hairini woya sex. Hamisa mobeto sex, lulu diva sex. Mama cookie sex, Yoketi Mwekelo sex, Elizabeth Michael sex, Yaki Wapa sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex.
Kuna wanaofaa mawiki, na wanonyoa viduku duku, kina mbalulu na gigi, kuindalini na zuchu zuchu. Iyo miendo akitembea, kama wanakanyaga tope. Viuno vimewalegea kama wanapiga yope. Tana Shadona sex, Vera Sidika sex, Sanji Wodi sex, Kajala Masanja sex, Zari the Bossy sex, Juma Lokole.
Kwani mekosea watu wajumbe?
Okay, let's go.
Sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex, sex, sexy mama sex.
Lina Sanga
sex,
Nancy Sumari
sex,
Flaviana Matata
sex,
Miriam Odemba
sex,
Esma Dangote
sex,
Shilole Shishi
sex,
Tunda.
You can do what you did to me. You did to me, Pasigana. This girl do make me feel so, so great. I believe you, man. The thing you do me, not the matter. I dey feel like make a maintain, oh. Say for the do I be father, oh. Mama show my
cool me down.
Whoa, whoa, cool me down, down, down. Yeah, yeah, cool me down. Whoa, whoa, cool me down. Yeah, oh, she body. I'm all a she body, oh, whoa, whoa. Oh, she body. I'm a baby, me shape body, oh, 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 shape body. Oh, kilo, me shape body, oh, 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 shape body. I'm a baby, me, I'm a baby.
Last week, my guy, they found billionaire. When police came, I swear he guys disappear. Yeah, I'ma make up your mind. If you two they fight, I'ma break up on time. Life no be play, to survive no be crime. But at the least, I'll be talk till you try. Try.
Baby, hop in my Maserati. I say hop in my Maserati. hop in my Maserati.
Girl, I wanna see you go down.
Yeah, say me, I love the way you bend body. Hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati.
And I just wanna see you ride.
Somebody, somebody need somebody. My body, your body. I'm on check up, all of you, all of you. Somebody, somebody need somebody. My body, your body. I love you.
Let me give you butterfly. Say now you didn't mesmerize me. I'm out to show to civilize. Oh, Anywhere you go, I go follow. When I off the music, make it go low. And I go give you steady on the slow. Baby, don't dull, make a ginger. Shawty, I know you like to party. I'm out to jump on you. Show my body, shake. Yeah. Baby, come on, God. Innocent nobody, yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati. I say up in my Maserati. Up in my Maserati.
Girl, I wanna see you go down.
Yeah, say me I love the way you bend body. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati.
And I just wanna see you cry.
Somebody, somebody needs somebody.
Hainishtui lakini nimeshtuka. Weni mwanaume umewekwa umefugwa. Haunishtui na yo gari ya dadi. Haunishtui na yo pesa ya mami. Toka hapa, toka nani. Unaturingia vile umeomoka. Tulitoka Kayole squeeze unaishu moja. Haitwishtui toa ufala hapa.
Nako shield dem yako mindyo mopstick. Haikosi pia njim na ni kopi. Juleo zikiisha mindyo choki. Na wendyo chali ama weni kadem. Chunga dem yako minta kapeng. Abiro chwadi mindyo matek. Mpek, mpek, ndosi mwage mate. Check, check, yasi kule kake.
Kuria dana unaulizo kautezana kauna penda kunyonga sana na upenda giwa sichana ati weni kitu ambaya na ati leo ntaka dawa unapendo mama sana na upenda giwa sichana
I'm a jabba man, na siyezi katema. Kashadana, kaglass kakupima. Fix your makeup, hit up anguza gemira. See you later, wesi mzing, wesi king. Ataka, ni kukazo, si kazi kunyi. Weni mtaro, nilizamo, siku je 2 weeks. Na wawoni judge tu sana, na hawalipwi. Na mangezo be like
no. Vitisho highness tu uuwi. Muda utajua hauju uuwi. Kila mtu anakujua kama choi ya gava. Mbogi yako inakaa fruity sana. No wonder manzi yako ananivuti yanga. Address me vile una address your father.
Kibodo tira kudira madadi. Timai unawari anduku harue.
Tanyo, kauna penda kuria dana. Unaulizo kautezana. Kauna penda kunyonga sana. Na upenda giwa sichana. Ati weni kichwa mbaya. Leo ntaka dawa. Unapendo mama sana.
It's a Friday night. Ita wenza kuwa ambie. Kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Huo mchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe.
Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. pesa.
Get the addiction and link with me on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Ortiz.
Yeah, yeah. My number one. Yeah. Baada ya kazi nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in an African shirt. Wave your hand and do the Odie dance and shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me, mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile natesa. Ooh, Nike bamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
But she like to do hide and seek. She dey tell me say make we jolly. But she no want no one to see. She like make we spend the money. But she like to do hide and seek. She dey tell me say make we jolly. But she no want no one to see. If I'm my head, what do you want from me? If I'm my head, you know how it's supposed to be. I catch you the sample Bobby. You the sample for Chief Oboku. Baby, no they do, no they do. You won't collect the check, no honey. Tomorrow you pay overseas. Yahoo boys, they send you money. The matter done plenty for streets. And now only private jet you they sleep. Can I talk about who well out? Money they make them drop, make them rest. I know say you like what you see. Boy, you scatter the place, make them see. If I catch you for corner, if I handle your bumper, you go call me your lover. You go holla your papa. She like make we spend the money. And she like to do hide and seek. She dey tell me say make we jolly. But she know what no one to see. She like make we spend the money. And she want to do hide and seek. She dey tell me say make we jolly. But she know what no one to see. If I'm my head, what do you want from me? If I'm my head, you know how it's supposed to be. If I'm my head, what do you want from me? If I'm my head, know how it's supposed to be.
See a day for house with my girl Ikechi. While at the hustle, mo go travel overseas. I sell my motor, everything where I see. But I know no say, she get it plan B. She carry the money, pack me for corner. If onanya we break it, she push and corner. She follow Oyibo where they give a corner. Where they hit and front and back and they quick it corner. Now I don't call them mad, they mad, cause things they bad. As you chop my money, go choke you for corner. Police go catch you, then go lock you for corner. What till you do me, then go do you for corner. And I go sue you for corner.
So now this same me for now, where they chop my money, they chop my brother money. No wonder she they call me monkey, call my brother don't deal me, I no go fucky. If I'm my head, what do you want from me? If I'm my head, you know how we supposed to be.
Your stereo, adjust your volume, and let your squad know
you're on board with the captain, DJ Ortiz.
DJ Ortiz, my number one favorite. DJ.
Stop.
can chop you though. Yeah. Any location, any occasion, you are the signer. Yeah. EDL for ED costume. Bro. This guy ED that you carry is a crime. We are called the police. ED breaking the law.
Body, bump, bump. Body, yeah, go, bump. Baby, tell me this your body, yeah, bump, bump. Body, yeah, go, baby, tell me this your body, yeah, bump, bump. Body, yeah, oh, bump. Me and my boy, my fat boy. Body, yeah, oh, bump. Trigger me. Oh, my baby, they trigger me. This your matter with the finger me. Now, this your matter with the finger me. Yeah, yeah. Trigger me. Yeah, say if you want the Gucci bag, oh my baby, make you talk, no they finger me. Yeah, no they finger me. Yeah, yeah, yeah. This your one shot hot. I'm getting high, I need one more shot. If you give me the no gun gas up. If you give me the no gun gas up. Yeah, yeah. This your one shot hot. Now only you all on my thumbs up. Now only you ready for my thoughts. Say if you give me the no gun gas up. Yeah, yeah. Body, yeah, go, go. Body and go, baby, tell me this your body and bump, bump. Body and go, baby, tell me this your body and bump, bump. Body and go, me and my boy, my fatty, bump, bump. Body and go, go.
Who's your name, Zanis?
She's a little bit of a
don't wanna be away from you. I'm looking at your lover. I'm hurting, but I keep my cool, boo. Don't buy it, kinda shun, boo. Don't like it, but you're my addiction. You're with the body, it's not your intention. Oh, no, did it, that is my prediction. Did I mention, did I mention? Tell it, when you sing me, una mera.
Weka, weka, weka.
kueka danda lina teta najigamba mimi najua kupepeta haumjui saru wewe umeboeka attention mimi na wateka late night talks kubwa huko maketepa mental ghost no inaniongelesha ah ya leo swag 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 unapenda kujifanya unanijua sasa unajiona wewe ni nigga wa kishua mimi si wale wa kuletewa maua mimi ni blush ati beuta niua taniua kamua niko best niko na kina wayua rarua chafua tabendo baju nataka kufua fanya kama unachuna majani nikamuko kwa shamba la jirani tutama kiza miendani usinite baby ni dehani tanda tanda siku utanipata kwa kitanda tanda tanda jegi zaru wamedunga nini swag 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 pia leo swag 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 pia leo swag 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 pia leo swag 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 swag
Mwana mpya kwenina sangula manyako switiza eri angeli mulio kado oita nalino mwana kugwera mubuje nengumane kulindo kutikule sapa pawe na lava bakwepesa nengumane kulindo kutikule tonde kama siga hii za wanda vira kwenika vienda vien virabi obando bulite wakunda bulicho bulite wangakuenda ninda 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 zengane mbugu mamunda
Mazuri yote sitayaona hapa. Najua, najua mazuri, mazuri, mazuri. Nitaona mazuri.
Aombi yangu wanayasikia, ina imani atanichipia. Wanonicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia. Maombi yangu wanayasikia, na imani atanichipia. Wanonicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia.
Ona jina, akanibadilisha jina, echa na hekima. Anipe bila kupima, ina walio nisaliti, nikae na ufiti. Ilo ndio ombi langu, ina umarafiki, anipe wafiti.
Ilo ndio ombi langu.
Hey, mazuri, mazuri, nitaona nana. Hey, mazuri, mazuri, nitaona nana. Hey,
najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri.
Sana kupenda ndo mana nalia. Auna muda na mimi, kwako mpira muhimu. Utadhani unalipwa kwa niwe Fagasoni. Mchufu wako ulimi, mwepe siku ni hukumu. Bize bize kutua kama malaika wa motoni. Ata ufa nani na kiburi.
Natamani siku na minulize hali yangu, nisishie kuyaona mazuri tu kwa wenzangu. Kukwepa mawazo na kukesha tundani mwangu. Ningejali wa mtoto, ningecheza tana mwanangu. Naitaji yapo nipigie, usinikimbie. Basi jishtukie, usininunie, penzi nurumie. Auna muda na mimi, kwako mpira muhimu. Utadhani unalikuwa kwa niwe Fagasoni. Mchufu wako ulimi, mwepe siku ni hukumu. Bize bize kutua kama malaika wa motoni. Ata ufa nani na nimu.
For a bullet, body's big party inside my bullet. I went there with my best friend Kule. Kule they there with his girlfriend Shile. Ghetto girls them they like Takasufi. So many pretty girls they inside my mule. I just them one that say which can party eh? Everything yakba, everything there. Ah, oh shit. I get many girls with them they come from away. AJ boys them they like to throw away. Almost ego be. We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like make the stallion. But my girlfriend they yet they turn me on. That's why I hold on tight. Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah. That's why I hold on tight. Hold on, yeah, yeah. Hold on tight. Hold on, yeah, yeah.
Delta, now we get a plenty, yo, lo, lo. girl them now. Oh, go, go, go. I just wish I probably take one photo before the baba them tell us to go.
Ah, oh shit. I get many girls with them, they come from away. AJ boys, then they like to throw away. I'm a Seago Bay. We just having fun. We won't carry on. Hold on, Jeje.
That's why I
hold on tight. Hold on, Jeje. Hold on tight. Hold on, Jeje.
I don't wanna lose your love tonight. Because if I lose her, I'll be dying. That's what I don't wanna lose your love tonight.
Umefika king.
I want
never ready. This one a double wahala, like my name Orisha Femi. Rain when they fall for my side, it's wet. I say man never drop in his trouble too. When my pregnant girl bring a mandate too. Plenty castle off a ground make me suffocate too. All the people why they all want an update too. They do my day bless me up, so I can flex on them.
Kalibaki nawe, nahisi nimetamani, nikupe vya kukupagawisha.
Nalisha kuna, unavyo minyemelea, I'm not your ordinary girl, chunga,
Sangu hisia, umezikoroga, na macho haya nagapazia, tanasha umeniroga, we dada.
Matauti, don't rush, you can look baby but you can't touch.
Kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea, ukini njima upendo. Nitachanga nikiwa, oh no 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 no, mina kupenda kikweli. Oh no 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 no, miso wale matapeli. Oh no 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 no, ukini achanta feli.
J. Ortiz.
My number one favorite.
If you're serious, prove it to me, I'm curious. I wanna know. Sitaki michezo nawe, kuchezea moyo.
Moyo wangu kipenda, unapenda kweli, nilosema na maanisha.
And I say what you say, my cookie thing. Kuwakanda unanitisha.
Siwezi kukutenda wala kukejeli, ujanja wote kwangu menisha.
I know you've been trying. Oh boy, don't you lie to me.
Sito kudanganya.
Masauti, don't rush. You can look, baby, but you can't touch. Nasikupi. Yani mpaka nikuelewe.
So kama na kunyemelea, nika moyo kangu kamelegea eh. Mapenzi mazoea, usini nyime upendo. Niamini.
Mia, cheza mosmos usijokomia. Watoto wakali kina Carolina Halima walivojiachia. Leo tunapiga show, yani paka pokoriko. Niko pale mukiwika Kenyan boy, na feel love bado iko, iko. Leo tunapiga show, yani paka pokoriko. Niko pale mukiwika Kenyan boy, na feel love bado iko, iko. Na sijidai, upendo mina sambasa. Wote wamai, wakaka zina wadadas. Wanafurai, koma zangu zina wabamba hey, sinavochuna kwa speech niko.
Achani wape buru dani, buru dani.
Eo,
mina wapa buru dani, buru dani. Achani wape buru dani, buru dani.
Leo,
mina wapa buru dani,
buru dani.
Achani wape buru dani, buru dani.
Leo,
mina wapa buru dani,
buru dani.
Achani wape buru dani, buru dani.
Leo,
mina wapa buru dani,
buru dani.
Vic Mondays.
Leo, mina wapa buru dani.
Let all negativity feel the vibe. Na ukatike ukiwa tungi juu ya mjani. Feel the vibe. Ye achilie. Satu hindo wote.
Wallah,
one heart. Let's get together,
together.
And feel alright.
Wallah,
one heart. Let's get together,
yeah.
And feel alright. CGI, upendo mina sabasa. Wato wa mai, wakaka zina wa dadas. Wana furai, kuma zangu zina wa bamba hey, sina vojuna kwa speech.
Uni wape boru dani, boru dani. burudani. Mina wapa burudani.
Mina wapa burudani.
Achani wape burudani. Burudani. Mina wapa burudani.
Mina wapa burudani.
Achani wape burudani. Burudani.
Mina
wapa burudani.
Burudani. Burudani. Burudani. Burudani. Burudani. Burudani. Burudani. Burudani. Burudani. Burudani. Burudani. Mama sita we, I got a one truck, nite commando, CPD40, WhatsApp ubila bando. Kwa kwa sita retire, umeni kamata, unavu shine siyo mchafu kama mabata. I've never seen kama ulivo, tato kiuno kama goro. Shepu nyumbu nyumbu ulivo fungisha, unanipandisha mori kama masai. Unafundishwa na nani we, umetoka udigoni we. Bigo zako swaga zinachanganya, nipeleke mpaka nichisi we.
Chomeka. Chomeka, chomeka, hiyo kwingi na chacha. Chomeka, 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 pana mlima kichonga. Chomeka, 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 hiyo kwingi na chacha. Chomeka, 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 pana mlima kichonga.
Unacheki superhero na mission, yeah. Black on black, looking like a billionaire. Get me 9 months, give them free now, pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Blow your cook, find your same machine, come 10. Don't fold in up, Jenna Breeze, when I smell. It may mix na shash, but you really can't tell. Check your black dude chin. We don't need it in, come blow hammy and gin. Ningumu resist, easy fly, come in. Before we trust when you better take me. Spadly leaky, melanin do chin, yakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni my king true, na my queen. Squad your temper, ka DJ. Juya kwangeza tire. Competition, I check it kwa kio. Mako yake pia ni black on. Michael Jackson, bank account on. Spend my cash on, and her ass on. Competition, and I check it kwa kio.
When the beat drops, I'm like a bum bum bum. When you like the way Harry jump on top, yeah. When the beat drops, I'm like a bum bum bum, yeah. Give me the bum bum bum. And when you like the way Harry jump on top, yeah. Give me the bum bum bum. Spread on the dance like fire. I know you got that energy. Give me one time, baby Anna. Give me one time on the bum bum bum. Show me sweetness and the love. Quick, 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 no delay. 'Cause the way you do it, like a melody. Dance for me and give me this sweet love. And I love how you dance to the music. Love. I like how you do and I like your way. Who you the one, no doubts. Dance to the beat, shake it, bum, bum, bum.
Girl, I want you to lose it up. We'll let your light shine bright. Yeah, dance for me, baby. I like how you bum, bum, bum. Girl, I want make you lose it up. Let your light shine bright.
When the beat drops down like a bum bum bum, yeah. Yes, it is bum bum bum. And when you like it, they have to jump on the toes and the disability.
Bad man needs some touching and some spooning when I'm darling, baby.
Check mom, check mom, mom, check mom, check mom, check mom.
Dodi, yeah. I feel run a thousand miles, Dodi, yeah. I feel spend all of my racks, Dodi, yeah. I do things I don't understand, Dodi, yeah. Hey, Dodi, yeah. I feel run a thousand miles, Dodi, yeah. I feel spend all of my racks, Dodi, yeah. I do things I don't understand, Dodi, yeah.
If it's a spell, I'm under, I know won't recover, recover, yeah. If it's a spell.
I say, bad man needs some loving, loving. This not the season for some puffing, puffing. Special affection is for that I'm wanting. You say that we both mean it, or we bluffing. Bad man needs some loving, loving. This not the season for some puffing, puffing. Special affection is for that I'm wanting. You say that.
Ni si 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 ni apa ni kule ni ya ni hapo tu my love. I'll spend all my life ni hapo tu my love. Spending all my days up to my love. Spend all my life up to my love. Spending all my days, yeah. What a Sunday sana. What a tunapendana sana. Hivyo watusande sana. Tumalize tu wa single, watu watusande sana. Sana.
Ni hapo, ni hapo. Usiposikiliza marafiki hawapo, hawapo. Ni hapo, ni hapo. Usipozingatia maadui hawapo, hawapo.
Sometimes what you dream can be receiving. Nawezi kuvuna usichoki pana. Let's get it forgiven. Nito sikuwa na umeme wala kebo. Pizi moja t-shirt na yebo. Iti leo na miliki lebo. Lebo kone gengi lebo. Siku zote kisichokuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. Uwe pambano kwa tesalari. Na usisahau pesa maua. So kikosa hata usijali. One love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Mnafanya niongeze bidi. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Oh love.
Jia ngumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema ni itwe.
Yeshi. Kune boy yeshi.
Tena siku hizi wananita tembo.
Yeshi.
Kama una pigo za kirembo ni jeshi.
Kunde boy jeshi.
Yani wanangu wananita tembo.
Jeshi.
No 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 no.
Hata weni jeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni jeshi.
Kwa
love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Kwa love kwa wanaki wa Insta. Mnafanya niongeze CD.
Ninaamini Mungu yupo tena. Naongea naye. Japo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena. So usishangae waitembo ana aso peke yake. Cause I know unapokiokota ndo kati ya kutunza ili kesho kisijepotea. Na unaposota ndo wakati ya kujifunza ni wapi ulipokosea. So kama siwezi kujibizana ila mwenzenu nimeungwa na subra. Cheki madiri yanavyogongana. Cause nyota yangu ni ribla. Unasiwaone walotumwa kunitukana. Vichwa vyao viko kibla. Tena sikuizi hata simbi sana. Acha washindane na Ibra. I say one love kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa Insta. Mnafanya niongeze BD. Three love kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Oh love.
Jia ngumu nilizopita. Mkanipa na jina mkasema ni itwe.
Peleke barua kwa mpenzi wangu kimweleza ni alimbaya minaugua.
Hey girl, wewe kwangu basi ndiye kama dokta. Ingia kwenye wadi na tufunge shafta.
If you love someone, grab them by the hand. If you love, put them a little closer.
Can say, baby I love you. Can say, no one above you. Baby coco, baby coco, baby coco, 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 baby coco, baby coco, baby coco, coco, coco.
Let me see you vibrate. Kuna vile ukisonga juu chini kwako nisha ferment. Original love, all I sent from heaven. Nani naitwa Jonah, baby ni too many never. Na nikiwasha kaa kando yangu, but baby unajua wini wangu. You're my one thing, I don't want another, yeah, yeah. So break it down for me now. She's a kidogo for me now. Let me see you wine for me now, baby.
Ortiz, get the addiction.
DJ Ortiz, my number one favorite.
SHI, RKO,
Shiro Community.
Muda mwingine, ukika unawasa. Kwa nini mambo hayaendi sawa? Labda pengine, watu wanakukwaza. Hawakupendi, wanakuona chawa. Tutatizo. Wanataka uishi maisha maigizo. Ikose furaha iende likizo. Usikate tamaa ndo maana.
Nataka jitume,
jitume,
sukume.
Maisha ni changamoto na si rahisi kuitimiza ndoto.
Nataka jitume.
Pambana, pambana, uwe dada pambana, pambana.
Pambana, na hali yako mwisho utafanikiwa pambana.
Uwe baba pambana, pambana,
pambana.
Uwe mama pambana, pambana.
Pambana, na hali yako mwisho utafanikiwa.
Get the addiction and link with me on Instagram, Facebook and Twitter at DJ Ortiz.
Ukianza biashara yako ndogo, watakuiga, wakishindwa wataiponda. Na ukinyamaza, watakuona mdogo, watakupinga, watavunja moyo utakonda.
Sio peke yako,
Kenyatta naye alipambana. Sasa tulipo mekatilili na yaling'ang'ana. Sasa tulipo, sasa we ni nani? Usipambane ufike uendako, uendako. Mana usilewe sifa, jikusanye kisha jengi maisha yako. Oh yako jitahidi ng'ang'ana.
Equalize your stereo, adjust your volume, and let your squad know you're on board with the captain, DJ Ortiz.